Exodus 38 verse 1. Walenza i-altari lomnikelo wokushiswa ngomuthi womtholo. Ubude balo babuyizingalo ezisihlanu, nobubanzi balo babuyizingalo ezisihlanu, laba nezinhlangothi ezine ezilingeneyo, nokuphakama kwalo kwakuyizingalo ezintathu. Verse 2. Wazenza izimpondo zalo emagumbini alo omane, izimpondo zalo zazikunye nalo, walinameka ngethusi. Verse 3. Wazenza zonke izinto ze-altare, amakhanzi, namafosholo nezitsha, nezimfoloko nemicengezi yomlilo, wazenza zonke izinto zalo ngethusi. Verse 4. Walenza i-altare ihele lethusi, elenziwe njengenethe phansi kosiko olizungeze i-altare, ukuba lifinyelele ngaphakathi kwe-altare ukuya phezulu. Verse 5. Wakhanda amasongo amane, amagumbo amane ehele lethusi, abe izindawo zezinti. Verse 6. Wazenza izinti ngomuthi omtholo, wazinameka ngethusi. Verse 7. Wazifaka izinti emasongweni ezinhlangothini ze-altare ukuba lithwale ngazo, walenza amapulangwe laba yigobongo. Verse 8. Wawenza umcengezi wethusi nesinqe sawo ngethusi lezibulo zabesifazane abahlangana ukuyokhonza ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 9. Walenza negceke ngaseningizimu ohlangothini lwaseningizimu, izilenge zegceke zaziyilinene elicolekile lemice ephothiweyo izingalo eziyikhulu. Verse 10. Izinsika zazo zazingamashumi amabili, nezinyawo zazo zazingamashumi amabili zethusi, izingwegwe zezinsika nezibopho zazo zaziyisiliva. Verse 11. Ngasohlangothini lwasenyakatho, izingalo eziyikhulu, izinsika zazo zazingamashumi amabili, nezinyawo zazo zingamashumi amabili zethusi, izingwegwe zensika nemishayo yazo kwakuyisiliva. Verse 12. Ngasohlangothini lwangasentshonalanga, izilenge zaziyizingalo ezingamashumi ayisihlanu, izinsika zazo zaziyishumi, nezinyawo zazo zaziyishumi, izingwegwe zezinsika nemishayo yazo kwakuyisiliva. Verse 13. Nangasempumalanga sohlangothini lwangasempumalanga, izingalo ezingamashumi ayisihlanu. Verse 14. Izilenge kwelinye icele lesango zaziyizingalo eziyishumi nanhlanu, izinsika zazo zazintathu, nezinyawo zazo zazintathu. Verse 15. Kwaba njalo nakwelinye icele, ngalapha nangalapha kwesango legceke, zazikhona izilenge ezizingalo eziyishumi nanhlanu, izinsika zazo zazintathu, nezinyawo zazo zazintathu. Verse 16. Zonke izilenge zegceke nxa zonke zazingezelinene elicolekileyo lemicu ephothiweyo. Verse 17. Izinyawo zezinsika zaziyithusi, izingwegwe zezinsika nemishayo yazo kwakuyisiliva, izihloko zazo zazinamekwe ngesiliva, zonke izinsika zegceke zazinesibopho sesiliva. Verse 18. Iveli lesango legceke lalingumsebenzi womfekethisi wokuluhlaza nangobubene nangobomvu nangelinene ecolekileyo lemicu ephothiweyo. Ubude babuyizingalo ezingamashumi amabili, nokuphakama ngobubanzi bezilenge kwakuyizingalo ezisihlanu ngokulingene ezilenge zegceke. Verse 19. Izinsika zazo zazizine, nezinyawo zalo zazizine zethusi, izingwegwe zaziyisiliva, ukunameka kwezihloko nokwezibopho kwakuyisiliva. Verse 20. Zonke izikhonkwane zetabanakele nezegceke nxa zonke zaziyithusi. Verse 21. Lokhu kuyimali yetabanakele, itabanakele lobufakazi njengokubala kwayo ngesiyalezo sikaMose, ngokubala kwamalevu ngesandla sika-Ithamari indodana ka-Aaron umpristi. Verse 22. Webasaleli indodana ka-Uri kaHure owesizwe sakwaJuda wakwenza konke uJehova amyale ngakho uMose. Verse 23. Wayenoholiyabe indodana ka-Ahisamaki owesizwe sakaDani, umqophi nomgcweti womfekethisi okuhlaza ubende nokubomvu nangeline lecolekileyo nemicu ephothiweyo. Verse 24. Lonke igolide kwakusetshenzwa ngalo wonke umsebenzi wendlu engcwele, igolide lomnikelo lalingamatalente angamashumi amabili shagalolunye namashekeli angamakhulu ayisikhombisa namashumi amathathu ngokweshekeli lendlu engcwele. Verse 25. Isiliva lababebalwa esizweni lalingamatalente ayikhulu namashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu ngokweshekeli lendlu engcwele. Verse 26. Kwaba yilona lo wanikela ngebeka eliyingxenye yeshekeli ngokweshekeli lendlu engcwele kubo bonke abadlulela kwababaliweyo abaneminyaka engamashumi amabili nangaphezulu, abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha nantathu namakhulu ayisihlanu namashumi ayisihlanu. Verse 27. Amatalente ayikhulu esiliva ayingokukhanda izinyawo zendlu engcwele nezinyawo zesihengo, izinyawo eziyikhulu ngamathalente ayikhulu, ithalente ngonyawo. Verse 28. Ngamashekeli ayinkulungwane namakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nanhlanu wenza izingwegwe zezinsika, wanameka izihloko zazo, wazenzela izibopho. Verse 29. Ithusi lomnikelo laba ngamatalente angamashumi ayisikhombisa namashekeli ayizinkulungwane ezimbili namakhulu amane. Verse 30. Wenza ngalo izinyawo zomnyango wetende lokuhlangana ne-altar lethusi nehele lalo lethusi nezinto zonke ze-altare. Verse 31. Nezinyawo zegcenxa zonke nezinyawo zesango legceke nazo zonke zikhonkwane zethabanakele nazo zonke zikhonkwane zegceke nxa zonke.